Download from zreloaded.com.
Physics. KOK.
It's only entertainment.
Ndilika mwana ndinkangova za honeymoon kuti ndimalo hobeba maka mujuni koma hanane netsa city pitako wamba zimafunika kukhulupilira kumwamba Yehova hanapeleka ndondomeko zokafikira ku honeymoon iko ndinalumbira ine sekundi sempa mu club yao kwatira ine ndikala member nditsadila kali kose hakunena mu pipe kuti ndikale yabwino mbeta sindidanda Olo bangono, washikondi wanga ambuye anamulenga
Nono bago unafikako, mwoyo bago sunafikeko Mwagini za kutenge lagu, honeymoon yeah. Agalama wasapu nako, wadigo mesa chiku pijamu Kufata koko bago chitila,
honeymoon Palibe nkazi sama funa honeymoon Kapena kumamu nena hane mamuna Anadila mula hambuye tizitengana Tikukulubilika ngati tikukondana Dilipano kukuwoneta chikondi Ntakutengila kuhane muni One day Moyo muzakala ize ngati Sunday Sindingaza lole kuti mtu wandilande Unafata bwino umasekelela bwino Kukutenga iwe zindi chitila ubwino Zinadenga tiku lose kuti hakulenge Diwe ndali tokwa ine kuti ndikutenge
Nono mamu unafikako
Hanamu bata chikondi Chambiri zedi munti mangazi Hanamu bata nzeru ndi wisdom Ama titeteza ifeyo wakazi Hakungo digila iweyo ukule Usie kumaka nezila njila za chidule Mkazi di mapida nae kwa makolo Osati kumamu jengera kuboro stolo Hakudigili lati kulimoti Lume uza kwade ndi bondo limoti Kumuuza jilunga moja mundima Kuona kuwala ndi kutuluka mundima
Niyeseta Baganza kwanetse kuti ukafike hane 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 Angolo nitakola kupangi kwanga Koma chofuna mtima wanga Nichiyoti ukafike hane
Nono mamu unafikako Mwayo mamu sunafikeko Umaini za kutenge lagu
Reloaded.com.